Radio Pulpit, 657 AM.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit in our midst this morning as we greet all the listeners here at the pulpit. Today we will revisit the book of 3 John. But before the book of 3 John, let us highlight what Apostle John Aikuluma in the book of 2 John, which is very vital in order for us to be balanced. Lana ukhuluma uJohn ngeqiniso. He spoke about the truth at home and the truth in the church. That we must know, number one, we must know the truth. Number two, we must walk in the truth. And number three, we must abide in the truth. And that thing, sizenza emakhaya and sizenza nasebandleni. Manje in the 3 John, mentions three people, which I would like ukuthi mina nawe we do the introspection ukuthi sizibone ukuthi which category eswela kuyo phakathi kwalabo bantu abayi 3 in the book of 3 John. There's number one, there's Gaius. Number two, there's a man by the name of Diotrephus, and there's a third one by the name of Demetrius. These men will serve as a mirror to us to view ourselves to where we are standing as Christian. Reason is, it is easy for us to point fingers to the people abangaphandle, and at the same time we forget ukuthi we check ourselves as the children of God. And uma sibheka izwi likaNkulunkulu, we find out ukuthi uJesu Kristo, when he wrote lapha kuRevelation, he wrote to the seven churches in the book of Revelation. So make babona ubabona uthi izani kimi nizothenga igolide ngani ngoba ngimbona mina nimpofu, and bona bazibona be rich ngani ngoba they were the specialist aba specialize nge ointment yamehlo in that place of Laodicea. Sometimes we may not be different from those them ngani ngoba Apostle Paul uyabhala lapha ku 2 Corinthians ku chapter 10 verse 12 wakhona uthi if you think you are standing strong, be careful not to fall. And not only that, sometimes we move with the anointing yaizolo, and uNkulunkulu find out ukuthi God has done a new thing. Manje, the children of God were still holding on. Masibheka kwindaba ukuthi bababambelele kuNahushtan. UNahushtan is that serpent. Moses athi mabeshaywa awofezela neinyoka in the ehlane. UNkulunkulu wathi mabenze inyoka yethusi mababheka kuyo bazophola. But useke hambile noMoses sebefile bonke sebendlulele ngale across the Jordan. They were still holding on kuNahushtan. Esikhathi makufika uEzekiah, uHezekiel as a king, a destroyer wonke ama idols, wathola ukuthi ha laba bantu basabambelele kuNahushtan. Manje even today people have got their Nehushtan, things that they still hold on to it. Manje, now the three men in the book of 3 John, they were from one church, written in one chapter of the Bible, but the report about them was different. Uma sibheka ke izwi likaNkulunkulu khona lapha kwincwadi ka 3 John, siyayifunda bangcwele. Uverse 1 wakhona lifundeka kanje. The elder to my dear friend Gaius, whom I love in the truth. Manje siyabona ukuthi uJohn ubhalela bani a dear friend enguGaius uthi whom I love in the truth. Manje make khuluma ukuthi whom I love in the truth, that truth is Jesus Christ. We know ukuthi Jesus is the truth, the way and the life. Manje at the same time igama lika Gaius was not the first time libonakala in the book of 3 John. Labonakala umpostoli Paul ekhuluma ngalo lapha ku Romans chapter 16 verse 23. Uma ethi umpostoli Paul chaos whose hospitality I and the church enjoyed. Manje, this tells us, Guti, this varied chaos, why in a ministry especially, and a ministry yani, and a ministry of hospitality. And now, uma sibheka ama Israelites, uma ekhuluma nge ministry of hospitality, the Jewish culture ithi hospitality is believed to be the form of worship. Manje, hospitality is one of the motivational gifts esitholayo kwincwadi ya Roma chapter 12. And the very gift Abraham waye practice hospitality. Siyakhumbula ku Genesis chapter 18 uma ehla kuza then the three angels wababiza engazi ukuthi ama angels and started serving them akezi nyawo not knowing ukuthi these are angels. Manje sithola ukuthi manje the writer of Hebrews chapter 13 ithi Maisha iti, don't forget to entertain strangers, for by doing so, some people have entertained angels, not knowing. Also, the gift of hospitality was practiced by the Shunammite woman, and there were the results and what benefit anga loko. Ngoba siyakhumbula ukuthi wayenge namntwana womfana. The Bible doesn't say she was barren. The Bible tells us ukuthi ebenge namntwana womfana. Siyazi ukuthi kwakubalulekile ukuba nomntwana womfana in those days in order ukuthi athathe igama lika babake, athathe nengcebo babake. Manje ke wayengenayo umntana omfana and ngokwenza that hospitality kwa wabonakala kwenzeka izinto ezinhle kuye waze wa Elisha wamthembisa ukuthi by next year this time uzothola umntana womfana. Manje as I said, hospitality is the motivational gift in the New Testament. We are called as long as all of us we are born again as Christian, sonke sibiziwe. You have a gift which you are expected to use to populate the kingdom of Nkulunkulu. Manje kuma Romans 12, there are motivational gifts. And the book of Corinthians, I think chapter 12, chapter 14, they talk about the spiritual gifts. And kuncwadi kama Ephesians chapter 4, lapho kunama fivefold ministries. Manje esikhathini esiningi, for they think that they stand, manje ukuthi, people think that when they are standing in the pulpit, it's all about ini ukuthi ngibiziwe. Manje, we are not called, all of us called to be pastors. And many people are not operating in their area uNkulunkulu ababize yona. Ngani, ngoba bafuna ukubonakala. Uyabona uma sibheka ilight. Ilight ngale kwesiling. Kuneyintambo eyifihlakele and kulezo yintambo eyifihlakele uma kumosheke zona kukhona into ezokwenzeka kwi-light ngokwayo angeke ikwazi ukubonakalisa. Manje siyathola ukuthi there are people abasebenzayo kodwa bengekho kwi-position uNkulunkulu ababizele yona. Ngani? Ngoba namhlanje sibona ngathi ubizo is only the four halls. Uma umuntu esepulpiti makalapho sithi ubiziwe. Uma eyenza lento ngaphandle asibheki njengobizo. Manje uma sibheka ukuthi kwenzeka na ku Acts chapter 13 sibheka they were fasting and praying. And the Bible tells us ukuthi lathi umoya engcwele befastile what is separate Saul and Barnabas for my work. And uma sibheka lapho the name was Saul. Umoya engcwele athi ba separate but when he started going out eyokwenza lento uNkulunkulu ambizele yona his name changed to be Paul. Manje lokho siyabona ukuthi the very Barnabas uNkulunkulu ambiza naye uBarnabas he was a man owayekhuthaze umpostoli uPaul ukuthi alandelele ubizo lakhe. And at the very same time, umayigama lakhe li change. Uyathola ukuthi uSaul was his Jewish name, and now uPaul, it is Roman name. Ngani ngoba usiyakhumbula ukuthi ebene dual citizenship. Ebene Roman citizenship again. And manje uNkulunkulu ebembizele bani? Ebembizele ukuthi aye kuma Gentiles. And manje kusebenza leli gama vele lama Roman name ngoba he's going to the Gentiles. Manje uma sibheka le ndaba ukuthi uma sihamba siyokwenza uNkulunkulu into asibizele yona kukhona izinto ezishintshayo noJoshua lapha ezini likaNkulunkulu kuJoshua kuNumbers chapter 13 we find out ukuthi the time uMoses ebakhetha ukuthi bayokwenza umsebenzi kaNkulunkulu sithola ukuthi igama lika Joshua the real name was not Joshua igama lika Joshua uma silfunda lapha kuNumbers 13 igama lakhe bekuHosea. But when Ungu eqale phumela umsebenzi kaNkuluNkulu lithi uMoses washintsha igama lakhe wathi nguJoshua manje kukhona izinto ezisilibazisayo uma ngabe singenza into kaNkuluNkulu siyakhumbula ukuthi noAbraham bekuAbraham but make eqala ebe ubaba wezizwe lashintsha igama lakhe laba ngoAbraham as the father of nation manje kufana noPeter uPeter siyakhumbula ukuthi in fact igama lakhe bekuSimon. But after uJesu Kristu athe kuye, you are the rock, meaning Peter, you are the rock. Lashintsha saqala manje sambiza ngokuthi uPeter. Manje ekuseni kwanamhlanje, now if it is very vital that we find our position and our service in the kingdom. Ngoba uma singathali our position and our service in the kingdom, uzosebenza but ekugcineni ngeke kube nomqhele ngoba asawenzanga or angenzanga into uNkulunkulu angibizele yona. Manje the very Barnabas who was called out him. No, Paul, njengoba ngishilo ukuthi he was a man who encouraged Paul to pursue his calling. Lapha ku Romans chapter 12, ku verse 6 tells us about the different gifts according to the grace given. Then ubese ku Ephesians 4, verse 7, it says each one of us grace has been given in proportion. Manje yabona uma sibiziwe. There's a grace ehamba nobizo lakho. Njenge petrol uma uyifaka emotweni ngaphandle kwe petrol imoto leya ngehambi manje kunjalo ne grace kaNkuluNkulu asikhulumi ngale saving grace esindizwa ngayo but sikhuluma nge grace uNkuluNkulu asinikeza yona for ukuthi sikwazi ukumela umsebenzi asibizele wona uyakhumbula ukuthi nompostoli uPauli kunala umpostoli uPauli wayekhale ngokuthi there's a thorn in the flesh wakhuleka but wathi uNkulunkulu my grace is sufficient manje sithola ukuthi manje lapho njengoba sifundile lapha kuma Roma chapter 12 verse 6 ukuthi there's a uNkulunkulu he's giving us a grace according to ubizo lethu manje ungenza into ngoba ukopa komnye umuntu you don't have that grace ngoba uNkulunkulu akakunikanga wenza into oyikopile ene umuntu okopayo ushesha khathale umuntu okopayo uya computer manje ekseni kwanamhlanje sizokhuluma sizobona ukuthi thina sime kuphi kulamadoda amathathu uma siphakathi emabandleni manje lana. This tells us we are all called according to Romans chapter 12. Manje kukhona abantu ababona ukuthi ubizo kuphela ubufundisi but ngithanda ukuthi we are all called uma umntana kaNkuluNkulu njengokusho kwencwadi motivational gift kuncwadi ama Roma 12 sithola ukuthi another a calling uNkuluNkulu angakubizele yona is to be a giver. Yes, guti, uNkulunkulu, there are people who have called them to be the kingdom finances. They just there to finance the kingdom. UNkulunkulu ababizele lokho. And the very, ubanikeza i-grace ya lokho. Kufana nendoda, kwakunguBhazaliya, ebizwa ngokuthi uBhazaliya, in the book of 2 Samuel chapter 19. UBhazaliya was a kingdom financier ngesikhathi sikaDavide. Wayefinancer uDavide. And uma sibheka again, kwi 2 Chronicles chapter 2 verse 3, there was a man, uHiram, owaye friend ga Davide owaye susa ama logs le awalethe eJerusalem ukuthi azokwakha eLibanoni ukuthi azokwakha eJerusalem ngani ngoba bekumuntu ofinance iKingdom kaNkuluNkulu siyathola ukuthi kukhona nomfazi ukuthi uDocus in the book of Acts that person lithis kaNkuluNkulu bekumuntu onakekela abafelokazi and we remember ukuthi those days bebengafanina namhlanje lapho kwakhona ama pension fund lapho uthola ukuthi ugovernment ubanikeza usinikeza ama pension fund lapho kwakho ukuthi kube abantwana bakho or the church itself ekunakekelayo njengoba noma besifunda kuncwadi yezenzo chapter 6 ukuthi bekhona abantu ababenakekelwa nabantu abakhethiwe abanomoya engcwele ukuthi bakwazi ukunakekela ini abantu abaswele nabafelokazi and siyakhumbula ukuthi Stefana he was one of them. Manje, the very Barnabas was not only a gift of encourager, but he was a giver. And the Bible tells us ukuthi he sold a field yakhe and he took the money wanikela emsebenzini kaNkuluNkulu. Manje, sibona in the book of Acts, kukhona Ananias no Sapphira. Ithe mabembone kwenza lokho. They wanted to copy him. And bona abanayo this grace. That is why eyenze ukuthi uma sebe buya nemali bangezina yonke imali ngani ngoba bona they were competing the computer nabantu abanale grace manje sithola ukuthi in the book of Romans another gift ekhona is the gift of leadership manje having a gift of leadership we cannot all lead some of the people they are called to be followers but esikhathini esiningi we want to all of us to lead. And many wants to, they don't want to be, they want to be teachers without having been ama students. Manje akwenzeki lokho. Uyabona kukhona uNkulunkulu into ayenza iorder. Makasifundisa ngani ngama locusts in the book of Proverbs. Ukuthi awana leader kodwa ahamba ngeorder. Manje kwincwadi yama Proverbs 30 tells us to learn from those locusts who have no leader but can move in order. Manje masifunda uverse 2 kase John lebesifunda ngaye. Ngilithi lelizi uthi dear friend I pray that you may enjoy good health and that you may prosper as your soul prospers. Manje siyabona lapha ukhuluma ngani ngeprosperity. Manje, our level of prosperity starts in the mind. We cannot be saved, but when we get saved, uNkulunkulu sindisile. But we are obligated to be the people abakwazi ukuthi barenewe imindi zabo. Ngoba uma usahamba ngenqondo yomuntu omdala, bazothi lo muntu uthi usindisiwe, beka ukuthi wenzani. Uyebo uNkulunkulu umsindisile, but yena akawenzanga umsebenzi wakhe wokuthi kushintshe ingqondo yakhe. Manje God saves us, but we are obligated to play a role, and that role is to renew our minds. It is not God's duty, but our duty to renew our minds. Njengoba lisho izwi lapha ku Romans chapter 12, ku verse 2 wakhona, liyasho ukuthi we need to renew our minds. Furthermore, in the book of Colossians 3, verse 2, tells us to set our minds on the things above, not on earthly thing. Reason is that according to Ephesians 2 verse 6, we were raised up with Christ when he was resurrected and we were seated with him in the heavenly realm. Hence the scripture tells us that we are not of this world although we are in this world. And again, when we fight, our weapons are not carnal but they are mighty through Jesus in destroying the stronghold of the devil. Manje thina izimpi zethu asizilwi ku level ephansi sizilwa ku level ephezulu ngoba lithi zikaNkuluNkulu sihlezi no Jesu endaweni eyiphakeme. Manje again reading Philippians chapter 4 verse 8 instruct us that whatever is noble we need to think about. Why? Because izwi kaNkuluNkulu njengoba lithi whatever in normal we need to think about when uma sibheka Isaiah 32 verse 8 wakhona ithi the noble man makes a noble plans and the noble plans he stand by them. We cannot make a noble plan uma singa lento singani singa renew ama minds ethu njengabantwana bakaNkuluNkulu as in Titus chapter 1 says ivala lapho ku Titus chapter 1 verse 15 it is to the pure all things are pure but to the corrupt everything is corrupted. Manje in fact both our minds and our conscience can be corrupted. Also we are obligated to think about what is lovely. Simbongo uNkulunkulu uNkulunkulu asenze kahle ngegama lika Jesu Kristu.
Be doers of the word with 657 AM Songs of Life.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564. Or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/radiopulpit.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.